So famous, Mokasini. You piga suti chini, piga mokasini. Kitana shati chini, piga mokasini. You twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Bila loafers, bila mokos, I'm in Danny. Twende suti na mokasini, suti na mokasini.
Superman.
Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Wameze kuniona mina toka kiuni. Na mafrana na majins shusha chini. Leo ni kiutu zima mwendo suit na mokasini. Black tag, sido chini, black lufa za Santoni. Looking so official, I'm na Jordan wala KD. Muni ndani ya suti na ala sendi kwa mbakazi. Suruali menyoka almanusla yunguzwa na pasi. Tunaita black excellent, all my niggas be bossing. Utama suti lazima shingoni unyonge na tie. Nazo nyingi kavijiti naeza nyonga everyday. Extra long tie, bow tie, necktie. Whatever you say, na ina noma kama ukiuliza na babe. I got suit like Yongwe, suit by Kenzo. Leo hakuna Timberland, Adidas wala Kango. Neighbors wana sifa kiona nimepiga kidingo. Mtana shati kushinda talesa pewa Kongo. Check chini alligators on my feet. Kiofisini sio kisela kila siku. Leo ni mokasini hakuna fila kuna clocks. Bila suit ya uzami, that's the dress code of the night. You piga suti chini, piga mokasini. Kitana shati chini, piga mokasini. You twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Bila loafers, bila mokos, I'm in Danny. Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini. I'm looking fresh and clean, that's not ego. Learning when you're suits and tie, that's how we go. Smelling Gucci, come on, sweet Hermes, bossy D.O. Love to Vike, be show, ni majumba tuxedo. Yeah, ata kama kitaka mikopo na pata flu. Black suit chini moke na waka mfuni na vibunda moro tantaka, yeah. Come again. Ata kama kitaka mikopo na pata flu. Black suit chini moke na waka mfuni na vibunda moro tantaka, yeah. I'm too classic, yeah. Learning when you're mokasin, no fake Nikes, yeah. I know your broke niggas tryna fight me, yeah. That's hypothetically, they don't like me, yeah. But I'm too nice, yeah. See, no, na yumba baba. I'm the price tag, tailor made. Nillions like we sketch with my iPad. So, no, na mocha, now you evolve. We are we five. Mocha flan in Lagizia, Paris, Kaifatia, Dubai.
You, piga suti chini, piga mokasini. Kitana shati chini, piga mokasini. You, twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Bila loafers, bila mokos, I'm in Danny. Twende suit na mokasini, suit na mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
So famous,
yellow boy.